Yeah. Mr. Roger Gay. Binadamu si fair. Binadamu si fair. The game na pesa.
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 Don't teach me dwaro.
Don't teach me dwaro.
The game na pesa.
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 Don't teach me dwaro. Nilipewa kalamu na raba, mkoba vitabu ni bebe, siruali kashati na sweta, na tafisi nyeusi kwa rangi. Nikambiwa naenda shuleni, kujaza elimu akilini, masomo muhimu ni amini, itafanya nipate kakazi. Nikasoma kwa bidii, nikaanza kutafuta kazi, kufika kwa ofisi ni wazi, bosi kufika kasema, the game na pesa,
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 don't teach me dwaro,
don't teach me dwaro,
the game na pesa,
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 don't teach me dwaro. Kwanza ni pesa, kazi badai. Kama una pesa utarudi badai. Mini nandai, tena ya bei. Kuja kwa ofisi nadai mafuta. Tena nataka nipate kinywaji nyumbani. Nifike ni acheka kitu mabili. Nilipe ni baki na zero. Watoto warudi shuleni na karo. Ingekuwa dem, ingekuwa afadhali. Wazazi wako wangepunguza mahari. Najimi ni chali itabidi ni ngangane. Kani jua kali nisukume nisongage. Game na pesa,
the 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 game na pesa.
Don't teach me dwaro,
don't teach me dwaro.
Game na pesa,
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 game na pesa.
Don't get teacher me dwaro. Ilibidi nisake vibarua. Kila kazi napata na chafua. Bora pesa na food inararua. Na maisha nikaanza kuzoea. Nikaanza kutunga shairi, mistari za bongo na rap. Nikaanza kuiga Likiba. Nikaanza kutema Kaisa. Ona mali mefika nimeanza kutafuta na madizi na flow kama kali kwenye show. Tena mimi si show. Mistari hazibona sauti haibo. Mina wika kama yo. The game na pesa,
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 the game na pesa.
Don't get teacher midwara,
don't get teacher midwara.
The game na pesa,
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 game na pesa.
Don't get teacher midwara.